Mwanaume anaishi Cumbernauld.
A man lives in Cumbernauld.
Jina lake ni David.
His name is David.
Siku moja, David anapotea.
One day, David goes missing.
Rafiki zake na familia wanahisi wasiwasi.
His friends and family are worried.
Polisi inaanza kutafuta kwa ajili yake.
The police start to search for him.
Wanauliza maswali mjini.
They ask questions in the town.
Watu wanasaidia katika kutafuta.
People help with the search.
Siku hupita, lakini David harudi.
Days pass, but David does not return.
Jamii hiyo inahuzuni na inaogopa.
The community is sad and scared.
Hatimaye, wanapata kiashiria.
Finally, they find a clue.
Utafutaji unaendelea na matumaini.
The search continues with hope.
Wakati nikiwa kijana, nilipenda kucheza nje.
When I was young, I loved to play outside.
Nilicheza michezo na marafiki zangu kila siku.
I played games with my friends every day.
Tutafanya safari kwa baiskeli zetu uwanjani.
We would ride our bikes in the park.
Nakumbuka kukamata vipepeo kwenye uwanja.
I remember catching butterflies in the field.
Dada yangu na mimi tumjenga nyumba ya mti.
My sister and I built a treehouse.
Ilikuwa mahali petu maalum pa kucheza.
It was our special place to play.
Tulikuwa na furaha na tulifanya furaha kumbukumbu.
We had fun and made happy memories.
Kila kiangazi, tulienda pwani.
Every summer, we went to the beach.
Nilijenga kasanboat na baba yangu.
I built sandcastles with my dad.
Siku hizo ni maalum sana kwangu.
Those days are very special to me.
Nimejifunza masomo mengi kutoka utotoni mwangu.
I learned many lessons from my childhood.
Hizi kumbukumbu zitaishi katika moyo wangu milele.
Those memories will stay in my heart forever.
Huko Ujerumani, kuna vilabu vingi maarufu vinavyovutia watu kutoka kote ulimwenguni.
In Germany, there are many famous clubs that attract people from around the world.
Hizi vilabu zina hali ya kipekee ambayo inawafanya kuwa maalum.
These clubs have unique atmospheres that make them special.
Moja moja klabu bora Berlin ni Berghain.
One of the best clubs in Berlin is Berghain.
Inajulikana kwa muziki wake wa techno na masaa marefu ya ufunguzi.
It is known for its techno music and long opening hours.
Watu mara nyingi hudumu katika mstari kwa masaa kuingia.
People often wait in line for hours to get in.
Anga za ndani ni giza na yenye uhai, kamili kwa ajili ya kucheza-cheza.
The atmosphere inside is dark and lively, perfect for dancing.
Klabu nyingine ya ajabu ni Watergate, pia huko Berlin.
Another amazing club is the Watergate, also in Berlin.
Klabu hii maarufu kwa mtazamo wake wa kuvutia wa Mt. Spree.
This club is famous for its impressive view of the Spree River.
Katika Watergate, unaweza kufurahia midundo ya kielektroniki hadi alfajiri.
In Watergate, you can enjoy electronic beats until dawn.
Kwenda ndani ya vilabu Ujerumani ni uzoefu wa kusisimu kwa wengi.
Clubbing in Germany is an unforgettable experience for many.
Kila club inatoa kitu tofauti kwa watu wa aina zote.
Each club offers something different for all types of people.
Kutoka techno hadi hip-hop, kila mtu anaweza kupata muziki yao.
From techno to hip-hop, everyone can find their music.
Kutembelea katika maeneo haya maarufu kila wakati ni usiku wa furaha.
Clubbing in these popular spots is always a fun night out.
Filamu mtu anayepata kazi inaonyesha hadithi ya kuvutia kuhusu uvumilivu.
The film, A Working Man, presents a captivating story about resilience.
Inachunguza mapambano ya mwanamume ambaye anapoteza kazi yake.
It explores the struggles of a man who loses his job.
Kinematografia imepandwa kwa uzuri, ikiongeza kina kwenye hadithi.
The cinematography is beautifully captured, adding depth to the narrative.
Wahusika wameendelezwa vizuri na wanashirikika, wakiongeza tabaka kwa uzoefu wa kuangalia.
The characters are well developed and relatable, adding layers to the viewing experience.
Katika kulinganisha na franchise zinazofanikiwa, filamu hii inajitokeza kwa ubunifu wake.
In comparison to successful franchises, this film stands out for its originality.
Kwa ujumla, mtu anayefanya kazi unatoa safari ya kihisia inayohusiana kwa undani na hadhira.
Overall, A Working Man offers an emotional journey that resonates deeply with audiences.
Mada zake inazunguka kuhusiana na uvumilivu na roho la mwanadamu.
Its themes revolve around perseverance and the human spirit.
Mashabiki wa maonyesho ya kihisia wataona filamu hii kuwa ya kuridhisha.
Fans of emotional dramas will find this movie satisfying.
Mtu anaye kufanya kazi anastahili mahali katikati ya filamu bora za mwaka.
A Working Man deserves a place among the best films of the year.
Kwa kifupi, ni filamu inayostahili kutazamwa na kila mtu.
In summary, it is a film worth watching for everyone.
Inachanganya vipengele vya drama na inspiration kwa njia ya ajabu.
It combines elements of drama and inspiration in a remarkable way.
Ni lazima kuangalia kwa yeyote anayependa sinema inayofaa kufikiri.
It is a must-watch for anyone who enjoys thought-provoking cinema.
Shirin David aliamka mapema kila siku, akiwa na nia ya kubadilisha mwili na akili yake.
Shirin David awoke early every day, determined to transform her body and mind.
Mchakato wake ulijumu wa mazoezi makali na milo yenye usawa yaliyoimarisha maendeleo yake.
Her routine consisted of intense workouts and balanced meals that fueled her progress.
Licha ya changamoto, uvumilivu wa Shirin haukuyumbishwa, ukiwapa motisha wengine wa karibu naye.
Despite the challenges, Shirin's resilience was unwavering, motivating others around her.
Vile alipoendelea ujuzi wake, Shirin alipata furaha si tu katika mazoezi ya mwili bali pia katika kujiamua.
As she honed her skills, Shirin found joy not only in fitness but in self-discovery.
Kila asubuhi, aliamka kwa sauti ya orodha yake ya kucheza ya mazoezi.
Every morning, she woke up to the sound of her favorite workout playlist.
Kwa kila kupita siku, shauku yake ilionekana tu kuwa inakuwa nguvu zaidi.
With each passing day, her enthusiasm only seemed to grow stronger.
Marafiki na mashabiki waliunga mkono kila hatua yake, wakichochea hisia ya jamii.
Friends and fans supported her every step, instilling a sense of community.
Safari yake ya mabadiliko haikuwa tu kimwili, ilikuwa uzazi wa kisaikolojia.
Her transformation journey was not just physical, it was a holistic rebirth.
Kupitia kazi ngumu na uvumilivu, alifanikisha malengo yake, akitengeneza njia kwa matamanio ya baadaye.
Through hard work and perseverance, she achieved her goals, paving the way for future ambitions.
Karne ya 21 inatoa changamoto nyingi za afya zinazopitia mipaka na kuathiri watu kwa kiwango cha kimataifa.
The 21st century presents a myriad of health challenges that transcend borders and affect populations globally.
Kuanzia magonjwa ya muda mrefu hadi milipuko ya kuambukiza, safu ya magonjwa ni ya kutisha na ngumu.
From chronic diseases to infectious outbreaks, the spectrum of ailments is both daunting and complex.
Kuongezeka kwa kudumu kwa upinzani wa antimicrobial kumesisitiza umuhimu wa mabadiliko ya afya duniani.
The persistent rise of antimicrobial resistance has underscored the urgency of global health reforms.
Zaidi, tofauti za kijamii na kiuchumi zinachangia kwa kiasi kikubwa usambazaji usio sawa wa rasilimali za afya.
Furthermore, socioeconomic disparities contribute significantly to the inequitable distribution of healthcare resources.
Kuhusisha changamoto hizi kunahitaji juhudi za kimataifa zilizoratibiwa na mbinu bunifu ambazo zinapa kipaumbele usawa na ujumuishaji.
Addressing these challenges necessitates a concerted global effort and innovative approaches that prioritize equity and inclusivity.
Ushirikiano wa kimataifa unapaswa kuimarishwa ili kuboresha ushirikiano kati ya mataifa katika kukabiliana na vitisho hivi vya kiafya.
Global partnerships must be strengthened to enhance collaboration amongst nations in combating these health threats.
Upatikanaji sawa kwa hatua za kuzuia na matibabu unaendelea kuwa jiwe la msingi la sera bora za afya.
Equitable access to preventive measures and treatments remains a cornerstone of effective health policies.
Zaidi, mipango ya elimu yaliyoelekezwa katika kuimarisha ufahamu wa umma ni muhimu katika kupunguza hatari za kiafya.
Moreover, educational initiatives geared towards enhancing public awareness are essential in mitigating health risks.
Ni muhimu kukuza utamaduni wa alfabeti ya afya inayowawezesha watu kufanya maamuzi yenye ufahamu.
It is paramount to foster a culture of health literacy that empowers individuals to make informed choices.
Katika hitimisho, mwingiliano wa vipengele vya kijamii kuhusu afya unahitaji mikakati ya ushirikiano katika ngazi nyingi.
In conclusion, the interplay of social determinants on health necessitates collaborative strategies at multiple levels.
Ni kupitia hatua zilizoungana tunaweza kutumaini kushughulikia changamoto hizi zenye sura nyingi kwa ufanisi.
Only through unified action can we hope to tackle these multifaceted challenges effectively.